Malawi music.
MalawiMusic.com. Nyimbo sa Malawi.
Alipongka zake Ena wao akusaka be wanga ndapeza iwe Inde alienze alindintima Zikomo wanga waufewe taudali Wa uma kale kale Kwa zona alienze alindimuai Obeza wachikondi kuma Zomwe ndi mati matafu challengesi Paine ndeka ndiri singo Ndikuzi wona tiku sova tika tengana Girl I already told you, I already told you baby Alienze, alindi wange Wangani iwe mukuona kwanga Chofuna woman Amulimbite moyo uno Ndipo alienze wa mamuna Ndani safuna Kuita nidwa bambo aujeni Amuna uji Ndipo alienze zina lake Is on the least Yodale tidwa Ndi mulungu Pamdandanta Koma mdalito inasunga bwede Poka poka Ukwanirite mau wa mulungu
Diuze, diuze, diuze
Of course, wapu